toujours tes mains, toi.
Evelina, Evelina, Lina, 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 da.
A thousand, magical.
I may remember say your number. So funny, but it's okay anyway. Everything was so cool right from beginning. We could see, oh, oh, that's the job I played again. And everything I was so cool is down on my memory. One never damage is a no man, and the ends up for color. Baby, we gon' make it rock. We gotta make it rock. We gotta make it rock. Baby, we gon' make it rock. We gotta make it rock. Lakini iko vitu vimekata, kila siku mina kaza na dunia sana sana. Lakini Mungu ndiyo bare jibu mimi. Nimekazana na dunia nipate pesa zisaidi sisi. Lwa kuwensi echusa, oh. One never dene chisa, no manya ndienza kwa kala. Baby, we gon' make it rock. We gotta make it rock. Baby, we gon' make it rock. We gotta make it rock. We gotta make it rock. Anabani, oya na mika bika na suta sutanga. Anabani. Kila siku mina kaza na dunia sana sana. Lakini Mungu ndiyo bare jibu mimi. Nimekazana na dunia nipate pesa zisaidi sisi. Lwa kuwensi echusa, oh. Baby, we gon' make it rock. We gotta make it rock. Baby, we gon' make it rock. We gotta make it rock. We gotta make it.